India kuthandaza umdali wezulu nomhlaba isizwe sakho siyakhala kwanelile korona Nkosi ngexesha lakudala kwakuthi xa kukubi uyimbalela wena unetisimvula sikhona sikamagushe uyosikelela
Sabatai